It's Bob Maneke.
Gafu mipata barua kutoka kwa kazi, sina changu mimi. Gafla napigiwa simu, mama yangu mzazi hayupo duniani na mimi. Dogo wangu karo za shule zanichanganya, sina kitu mimi, tafanya nini? Minabaki kusema tu yote yanapita, kwa sababu niko duniani napigana na maisha. Yatakuisha mama, yatakuisha, yatapita mama. Yatakuisha mama, yatapita, yatapita mama. Muda mwingine silali, mawazo, napiga goti na sali, Mungu nisaidie. Hali nyumbani so shwari, makwazo, nakosa hata ugali. Chana lala nayo mie, hata niliye mtegemea hayupo tena, nimebaki kama bubu, sina cha kusema.
Yatakuisha mama.